lesi sigeqe ke esami sikamqiniseni inkosi yakwaZungu manje mina namqiniseni manje sihaye ukubuya kwabafana bamphesheya sihaye ukuthi babe sasele phesheya sihaye ngalezo sikhathi ke sokulokho empiya seFrance lesi sigeqe sikamqiniseni manje haye ngoba esomsimpi yaphesheya wathi yekeleni belungiseke ithemakhaya uhulumeni kancenge muntu.